asawera sapo e didi lewru mars hitane 2022 sakiraabe kedi be bisimina modo e actujene amé nyaloma hande bi wondi do Ousmane Nyalibouli Ousmane ona nyalirda
Ali Cisse jottoji Allah
Ousmane on joganda sakiraabe amé be hande sembe
kabaruji de anni Ali Cisse en kala hala rafinde na ko gondudo hebude sembe leydi me indi sukabe jokol bom e leysa ngala nan bullito lam o fiyana dum dabere do kabaru minimag en kala hala nyaloma aduna kejana do entrepreneuriat hono sukabe jokol be gollonobe ko be mbeta startup be hono be gorri gollirde hande tidallaaji hedi woni be jogi en keban jabu le o active de jeune en timinera no mbourinde ni kabaruji haro calde
Nyali buli hipaguji ngati sakitera nde sa alfaade tolle wudu leyndi kana wembi sukabjo kolbe
e non jati Ali Cisse e wibe gouvernement on haani wadde e bawde mudun fu daranaade rafinena gondo leydi meden di fabedure dem fam keddenam Umar Waygalo e Mamadou Samasiko
miden bemba sanne konayri bangal yonkiji amen non yimbe lo wombe to tumbutto sukabjo kolbe kolitiri wite be mi waydi ndena ko boyi sanne nokko o
sato yo gondaji nukuji waji sato yo sutugol yimbe le dun sifa walla mo anda ka deno men ka mi majji fe e le kabaru rafnde na gulle dum alindi haklaaji amen jooda ki fe an wara jonta didi ma tati dati moobi anda di fuf forti di nawtare de sabi ngudo kulul
to an songoto suka be mi ana kaja no deena go hani wartir le leedi malindi fu e mangal mudun
au départ on pense que
fu dara mudun mi mil non jati cadaale hebata hen sa joni on ko mon taki e fu ngojidi kewi nyande fuf dum be dan tidude yade
be do suka be jokol be gombe le nokkule do wayde deena go woni nyaloma hande o calmi ni sanne ko arme wonde wadde imadraji mudun di be bi fa handen tekkina kumul yalla hono hani renirde jamarnde kany jawlele mudun
nyaali mul sukabe leedi mali jangobe leedi ukraine ka basifu wala mudul nyalon hande o do won ko holiti horejo walde sukabe jangobe leedi mali ngombe ile de france
e non jati kanko nodirite do mamadou alpha jallo holiti wiide o ma halda e yogabe mabbe ko latika fu o wi be bibbe mali wombe ton anan kasindini fa beede bangal hakillo hedde ambassade holiti wiide fi dabreje yalla e be balle
jonga nyaali buli kala hala wi mars nyaloma ke naado hakkeji rewbe le adnar allan
non jati do bamako do yaade sigaz fa yottaade gawo haabu be rewbe hewbe jambini de yambere fa be do den fam ke den Umar Waygal e Mamadou Samasiko
do bamako do yoga yimbe lebe wakande wi mars ne be kejini dum kabaru fa ba muya
nous avons eu à organiser
min landini tutundral haklaji do wi mars fewde be do robbe sabbi dulla fi wiide drande mabbe namungni denno min pi dabare be keba tutundral haklaji nyaloma wi mars amen lataka fi dilere sabi min garali mi totama go nyaloma yalla min keba sultinaade e wartirde yakwere kewde
plus forte avec beaucoup d'énergie surtout
le cadre leedi ndi do sukabe kedraki tiagal to buguni to sukabe robe wombe tombe ngadi imadraji wutude ngalure nde kanye e tuttindirde hakkilaji
ambuni muso anya anyana maya
min robe buguni be min yambini nyande wi mars min duti fa labi l'hopital buguni e kanye miside do min julata juma min jewtidi dun no do jogol rewla
hakli falam falonke ani nyon chamanchela
be do roobe le koliti wiide ngadan imadraji ko woni darnde roobe yalla yirwerana wada le jallini ma
dun nabata e yawtere amé minimag nyalbul nyaloma kertena sukab jokolbe gollobe hore mu en yambinama aljumaare kenye sapo e go o lewru mars hitane 2022
non jati Ali Cisse be startup wom e le mali don be sukabe jokolbe nyande fu buri daranade o golle Ali Cisse o nyaloma fanda mudon yo huyeninde be sukabe jokolbe yalla na keba kurasi gollinide koy mubben ko be mbiyata startup don
hono fu golla nga wordi le leedi malindi lamu leendi ana faabo be do yimbe no
fa keben jaabudi lande kedden Umar Waygal e Mamadou Samasiko
le leedi malindi kambe sukabe jokolbe gollonobe ko he mabbe be gonde waddi imadraji le tatteji di fu dum e tawede fu mabbe an jogi tidallaji fu fota mbayil tobbe ledde be kedde mo kanko no dirteedo Ali Mata Samake o ko masifi do hen
o mali
le mali do jati waddi imuji wona fi hunde yafunde kabaruji be teddi darta tidalla dido bo o yobdi nawtradi kambe demobe be tidalla goddo dun yo kabaru emballage o sabi tiagal leedi dum hebete
kanko no dirte Mohamed Jara jeedo ko no dirte Zik Mali Sar ko kanko dudo tawa micciteden wiide ley ko gollirta ko e be jada ton gaci o yipudode application makko yafa yifi
concernant le financement
une double fwd on pudran un etalaji kalisi kambar dun mine ko amen fi dabar mudu kalisi kedo min jaltini yalla hebdi contrat ngaji hakuna me artisembe ka wakal jono kay pudi yibde ser ser min gadi konku ngaji kewdi say mudu min kin bawi nawtrade bangal yewere kawar mudu
hodo fulamo wonde wadde fa fabo be do sukabe jokolbe kanko noddite Abdul Kader Silla kuminiɗo kabaru yirwere sukaɓe jokkolɓe o holliti lamaro wonde wadde ko wawi
lam o waɗani jeune ɓe boɗe muɗum yalla humtene hoore kabaru entreprenariat e misalo ANP e kañe ɗum appel projet ngaji kewɗi gonton banque mondial e kañe ɗum fiɗa ɗiɗo projet ji ɗi fof yo yirwere gollirɗe ɗe e kañe kabaru jande e faamu ne keɓa ɗum no golleji ɗiɓe gondiɗi
fa ɓe keɓɓe mbawa ɓantude kohe mabɓe yogayte kittitoɓe kay kolli tiwiɗe ɓeɗo sukaɓe ana kani jokkitade gollande kohe muɗum en
ñalibuɗo timmoɗo yontere min goni hoɗum wonto yewtereji mbeli
alisise hande o wattu festival international didadi ana wondi e wadde to buguni to nde yambere jeenoɓerde golleji kewɗi gondi e waɗede ley muɗum hono suttude kullantere je fina tawa waɗugo daɗdirgol lanaji fa yettade concert ngaji
ɗum ne jaaha buguni fa gome didadi na
a yafade ɗo bugundu ana woɗɗi seeɗa jappede golle ne heewi sanne
ay ɗum naɓata e bilki sambe cali coupe du mali 16ème de finale édition 2022 o fihi yontere ɓettiɗi
noon jaati club ngaji ƴaɓɓiɗi yaade 8ème de finale fou andama ala ƴaɓɓiɗo na hono Oumar Way Gallo
usu maccigaji sappo e jeegom gonno toon le asawer ƴaɓɓinode stade malien de bamako hawi fc kassi waɗi ɗum baddi jeɗɗi ɗen keɓay fe baddel gotel ses dugu wolo wila hawi asi waɗi ɗum 2-0 is buguni fc binga hawi ɗum waɗi ɗum 1-0 isc kita hawi ñanade kulikoro 1-0 as real de bamako hawi légal segu 2-0 ñande alande guɓe jettidu kawri toon kasen fc jara hawi alonson kuthiala 3-0 joliba ac hawi lwjfc 1-0 renaissance de kenyeba hawi isfas bamako 1-0 as soni yurmaki racing club fe wattiɓe baddi jeɗɗi ɗen keɓay fe baddel gotel to ligue en tofa hannden club bara wuli as bakary dian woni premier ana jogui toɓɓe noga e jeenayyi joliba ac jokkiɓe stade malien de bamako champion ko ƴaɓɓino ko fa hannde 7ème place woni
ñaali buli fa hannde le haala ligue du mali hoɗum wonto heeƴo belɗo le timmoɗo yontere
e kikiɗa ko as real bisma 11 créateur ñaalila as police fida e isfas diango a fe memodiri e stade malien bamako asko kañundu hawra e isc kita cs bugula kañundu memodira e joliba ac
ɗomi kaddata e kabaruji
e noon jaati accirani kabaruji ɗi ali den sakiraɓe ɗo gonɗo limali fou e manggal muɗum e mbiyan on jowtama kedde heɗade ɗo e seeɗa tous o guéren waran jokkininde wassalamu